This is Henrik Sam.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See, come on, you surround it, no ungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See, come on, you surround it, no ungana. Atutak you so. Muskuja kutupigia kelele. Atukwangi tribal. So tukitokea musteveve. Atwa daisy zone. Nina izo prado zenyu mtembe. Shoulder side na ringa, eh. Sini wana mulembe. Peace, love over blood, used to kiungana, check your ratio. But niaje si work hard, na tukizeka, tupati ata pension. Niki step CBD, kama ena zeda zi, nasikia tu tension. Mdese mechelewa, na nakuwera, na unantu ntaifana kesho.
Kula nduku kunywa ganja ti, sini walo piga luku piga wanja pi. Mambanga umemada vijana wangapi, achia wana ID wengine na bangi. Washa dig vibe, maisha zigzag. Sahau mashida na madigda. Kuna time tutashindwa jo ku keep calm. Hiyo ndo time mtajua crime jo ulipa. Tumeshinda tunakuwekea mastika mtani. Na tupea stika titugawane machwani. Koko sick of this shit, wewe ni family. Tuna avoid polisi, hizo ndo gani.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Sick kama you surround it, tunaungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Sick kama you surround it, tunaungana. Teki, kwa ground kumemana, mapoli wa mblena tumeweke lawama. Same shit mna promise, same shit mna promise kila time propaganda. Na chenye mna promise, this time last time, hamkufanya. Kila mse anarate, takubanja tunafuck stand up, kuna mse anakukanya. Kila youth come forward bila hair round deal, lazima tutoe hama liars. Kila youth come forward bila hair round deal, lazima tutoe hama liars. Kila mse anarate, takubanja tunafuck stand up, kuna mse anakukanya. Kila mse anarate, takubanja tunafuck stand up, kuna mse anakukanya.
I'm so sick of this politician. Fake promises, now my wishes. Ume kam kuni pima na jail. Account balance is insufficient. So we fight between poverty and riches. Step by step, now move my inches. Once beaten, twice shy. Aki hopo na prado babae. Once beaten, twice shy. Awezi mess na iku next time. Wanajifanya wana tu protect. Sincile ni my taxes wana collect. Easy road, ipio wazime kukivote. Think twice bro, never regret. Easy chuo, hawazi rime kukivote. Think twice bro, never forget.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you strong it no ungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you strong it no ungana.
This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. This a one for the nation. This a one for the next generation. Mzimbi team piga runda na switch angli. Mimi na jijuk na rizura mtish mamdush. Tumbaidwa enda astu. Mesaidia wa mama wa baba. Youths pande road. Youths out there. Youths out there. Youths out there. Youths out there. Gomza wa mashatani. Youths out there. Gomza wa mashatani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there. Gomza wa mashatani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there. Gomza wa mashatani. Hang offend tutakai serikali. Youths out there.
Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it no ungana. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. Atamboy is a chama. See kama you surround it no ungana.